simiza umunezero urumusiwe rate urumusuruti miyose musi wakuru kwa abakomeye na woroje uramiru witeka baririmba wera 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 uhimbazwi iteka musurizwe cyane n'Imana ntacyo uhungabanya tugomororerwa amasoko yo muri paradiso soko ya Kumira muru musiwe